It's Babo Beats.
Sifaku tunakupa wanga mati, Mungu kakushusha huku Bungoma. Umejaribu umeleta na miradi, dual carriage umeleta Bungoma. Umeongeza barabara mashinani, na shule za kifundi kama Wekeleha. Umeongeza madakitari mashinani, afya vijijini imeimarika. Ona Bungoma, stadium kubwa inapendeza. Ona mbolea, wakulima mashinani wamepokea. Wanga umeongezea madarasa kule shuleni na walimu kibao. Mshahara wa ECD umeongeza chischolarship warera. Papa sendo mata wanga mati wanga fire. Sese sendo mata wanga 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 fire. Papa sendo mata wanga mati wanga fire. Sese sendo mata wanga 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 fire.
Wanga mati. Allow me see for you, daddy, you're born. Allow me see for you, hey, yeah. Allow me see for you, daddy, you're born. Allow me see for you, yeah, yeah. Baba Jojo, ufisadi umemaliza. Hanaga zogo, study amatamaliza. Wanafunzi shule, umewafadhili babu. Wamemaliza, ona umejenga so, hey. Wanga mati, mkipi situ nauliza.
Ona Bungoma, vijijini maji safi tumepokea. Wanapo kutia doa, wanga faya sisi twa kusafisha. Ona Bungoma, madawa hospitalini umeongeza. Ongeza kasi wapate wasi wasi, wakikutu sisi tunakusifu. Kazi tu, wanga mati kazi tu, BGM kazi tu, kazi tu, hapa kazi tu, wanga mati kazi tu, BGM kazi tu, kazi tu.
Wanga, wanga, Western vibration, it's a Western preacher.
Luya Prince.